ShankySupplier.com.
From a classic, baby.
That is me.
Catch your money.
You know what it is.
Oh,
Ariatu. Marish, Narish, Narish, Narish.
Native tongue MC.
Je never, 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 never.
Eh, Tabasamu.
Capable man. Nakuja kama Tyson, kumbenye gima chon. Gloves a blue, japo so Babylon. Nachoma nyumba kwa maji ya moto. Tungo zangu za kikubwa watafsiri watoto. Mini sumwe kampari na watoto. Songwele nipe koti kwenye nyo. Magoli ya mkono na ya piye kajudani. Tumano kifananisha misifanani. Zangu za kigangsta na leto blaza meni. Domana sifanani. So sweaty kama Michael Jackson. Na proudi jina lango mnisomi. Ni wachofu kama vipi ngojeni. Kama vipi ngojeni. Mimi hapa ndo na wanyima usingizi. Mimi hapa na wafanya kama cheese. Mimi hapa ndo na wanyima usingizi. Mimi hapa na wafanya kama cheese. Mimi hapa, that is me. Mimi hapa, that is me. Mimi hapa, that is me. Mimi hapa ndo na wanyima usingizi. Mimi hapa na wafanya kama cheese. Mimi hapa ndo na wanyima usingizi. Mimi hapa na wafanya kama cheese. Mimi hapa, mimi hapa. That is me, that is me. Kama jina miss, na kukaba kwenye njosi. Doti za tari na kunye mapa sigisi. Mimi hapa, mimi hapa. Doki woko yao, kukabali yao. Mimi hapa, mimi hapa. Doki woko yao, kukabali yao. My fantasy. Kama chedogo nkiyo sapo nyepo.
Lady, kila.
Wana force kunipoteza. Hawa wezi wapumbavu wa shenza o mapenzi zetu ngumu. Hip hop singeli namba moja. Dema mbele rudu kiteleza na kungoja. Sometimes so kamu, hawana nizamu. Watoto wana tuko kitabasamu. Niki wanadamu, mwanzo mwisho tamu. Kibosi kumbuka kunda kwa zamu. Ya, yeah, yeah, bless, darasani mikichoche pesi. Naumiza watu kisa mavesi. Weka ingacha china pensi kisa na kesi. Kisa mapenzi doma na kendales. Tufana ninao, situna lapa toto anafata nyayo. Kutwa kutufiola kushinda kwa mizantao. Eti tubane puwe kopwe na jama flao. Wakishindwa tafundishe muziki wa kuchana. Chuki zao lakini kwetu na mwona mwana. Wakipanda kwenye muziki na shuka chama. Kama onepinte papu na mana gani. Nisi gani neshiku alamani. Watoto siko pingoma na chunge chumbani. Walo sema mindo no mando wato zamani. Walo tabili nja kuja siku wa kifanani. Wanapos kunipoteza. Hawa wetu wakua kwa sheza.
Kama Michael Jackson. Na proudi jina lango mnisomi. Ni wachofu kama vipi ngojeni. Kama vipi ngojeni. Mimi hapa ndo na wanyima usingizi. Mimi hapa na wafanya kama cheese. Mimi hapa ndo na wanyima usingizi. Mimi hapa na wafanya kama cheese. Mimi hapa, that is me. Mimi hapa, that is me. Mimi hapa, that is me. Mimi hapa ndo na wanyima usingizi.
Kwenye maiki mzungu, kinigusa mtutu. Siji changanye nipo kuntu. Sipo pende kwetu, kuja sano siku. Wafi mkweta takutana na namba chafu. Mimi ya pandona fanya upende zifes. Mimi ya pandona focus in atabes. Mimi ya pandona fanya upende zifes. Mimi ya pandona focus in atabes. Mimi ya pa, mimi ya pa. 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 Nite Stony, Evi Ngweta, Eki Walani, Emwana Nyamala, Eli Goma nikiwa sambaba na producer Medikila, Uwe kuwebe shina sitia, Ebla Zaliatu, Ena kubali sana mwanangu tona wizi kantona, Epape Skiri, Elbena Tatu, Etabasamu, Enyanda Msera, Elbena Tatu Ngwengwe, Ena Siboni, Etalenti, E Materas, E Cidia Alia, E Popa Big, E Nyumbani Filimasoni, E Mosquito, E Faita Mdogo, Seradiau, shebi mbiyana Osmani Gebe Ebe kadio fujo Ema shono Wosh Ebe tama begani Eba ujumla po kwa ishima
Geneve, Neve, Neve, Neve
Shanky Supplier Dotcom
Kweba Classic Sounds